Why do we want to go on the same way, Jassy? Baby, na e chasi maniti malake wiki. Nziru kanga mambe tunyumye mwembozi. Kati wai oche lo sengo jeko vesi. Oh, darling, baby, love ne itango leo. Oh, darling, wanzi je wakasulini leo. Samanya die on me. Kati wali watche mboza uvako echi. Oh, pita wakene, pita tene. Numuango leo, oh, dale. Oh, wanzije wakasulimeo.